need to know.
Twakuzibwa bulungi mu famire yegombesa nga mamba wataba dati yatufumbira. Twali bangi kale abalenzi n'abawala sali yali wagume Kyagulanyi ye yali wadalu. Muzeyi yatwagalanga era yamala n'atukuza ku mulembe gwe watukuza tulaba sali yakubuka miziki. Kyagulanyi yadda mbya bufuzi naye ekyo tekitwawula. Tusigala tuli bandeemu kuli baganda bange basaba mupakane. Ebyabufuzi tebitwawula eneze tulwanya tekungulwa. Tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe. Kuli baganda bange basaba mupakane. Ebyabufuzi tebitwawula eneze tulwanya tekungulwa. Tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe. Kino tekiri kuffe bamukifekka buli omu kimukwatako mu kifo ky'okubawaga mutuyambe mubakakanye. Kaini yasanjaga Abeli olw'obujja n'efitina. Tukuze tuyakukamu mano mulimu era tukola kumbu. N'abawagizi era tulina bamububanga n'enguudo tutambulira ku zimbu. Mukome bino bye mwesunasuna abasinga wano ba people power. Muwoza people power buli muntu wa people power. People power gemanyi gabalonzi era beba mwakalulu abakawa Muzeyi. Nze kenyini ni people power. Muzeyi kagutapuka ba people power. Singa si people power twandibadde mu duka duka. Heyo yasala yange for God and my country. Muli baganda bange basaba mupakane. Ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa. Tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe. Muli baganda bange basaba mupakane. Ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa. Tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe. Seyo lijjajja waffe ffe tuli bazzukulu bo. Kula kusonga z'abantu bo n'abavubuka emirimu bafunire. Wano juzi lwe wantuma okubagiza n'amaziga ganyunguka. Abantu balina ebibaluma eddagala mu malwaliro n'emisolo b'otuma bekusa tebakola mirimu gyo. Kiba kisoboka taata wetukire yemu n'abantu bo bakwagala naye tebakulabako tebalina gwe baloopera.